adesua ɛtɔ so nsia post office wɔ he ɛwura me paakyɛw post office wɔ he kɔ w'anim tee ne fa bonkum ɛwɔ hɔ restaurant wɔ ntɛm ha daabi restaurant ni ntɛm ha sɛ wopɛ ampesie a ebi wɔ ha ɛwɔ he ɛwɔ dan fufuo no akyi
Ewura mepaakyɛw post office wɔ kɔ anim tee ne fa bonkum hɔ restaurant ntɛmu ha ni sɛ a ampesie ebi ɛdan fufuo no akyi